Urwandiko rwandikiwe Abanyefezi mu mutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe intore z'Imana zo mu mujyi wa Efezi z'indahemuka muri Kristo Yesu. Imana Data, nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Nihasingizwe Imana Se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo yadusendereje imigisha yose ya Mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. Kubera urukundo rwayo, Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yatugabiye mu mwana wayo ikunda. Muri we twacungujwe amaraso yamenwe ku bwacu, bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ubwo buntu yabudusesuyeho buduhesha ubwenge n'ubumenyi bwuzuye. Yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyirije muri Kristo, kugira ngo igeze byose ku gihe yagennye, isoza umugambi wayo wo kwegurira Kristo ibintu byose, abibera umutware, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri ku isi. Muri we Imana yadutoranyije ngo tube umwihariko wayo ikurikije imigambi yayo yo gukora byose uko ishaka. Kwari ukugira ngo twebwe ababanje kwiringira Kristo dushimishe Imana, tuyiheshe n'ikuzo. Muri we kandi mwebwe mwumvise ijambo ry'ukuri, ari bwo butumwa bwiza bubazanira agakiza. Muri we nanone mumaze kubwemera, Imana yabashyizeho ikimenyetso kigaragaza ko muri abayo bwite, nicyo Mwuka Muziranenge yabasezeranyije. Ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa ubwo Imana izacungura burundu abo yagize abayo, kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Nicyo gituma nanjye aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yesu n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka nkabasabira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo Data nyir'ikuzo, ibahe Mwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Abahumura imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye, kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo ni bwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa, atari muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yeguriye Kristo ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose ngo awubere umutwe nawe umubere umubiri. Ni wo rero cyuzuzo cya Kristo, nk'uko muri we ibintu byose nabyo biba byuzuye ku buryo bwose. Abanyefezi umutwe wa kabiri. Namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere, ari we Mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri bo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora ibyo umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu, twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi, kubera urukundo rwinshi yadukunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, maze iduha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Yatuzuranye na Kristo, idushyira hamwe nawe ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Kwari ukugira ngo mu bihe bizaza yerekane ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo, ikoresheje ineza itugirira muri Kristo Yesu. Koko mwakijijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Kandi ntibyakomotse ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Imana niyo yaduhanze ituremera muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera ngo tujye tugenza dutyo. Mwebwe abanyamahanga, abo Abayahudi bita abatakebwe, bo bakirata kwa gukebwa kwabo ko ku mubiri, mwibuke rero uko kera mwari mumeze. Mwariho mudafite Kristo, nta sano mufitanye n'Abisirayeli, nta ruhare mufite ku byasezeranywe bishingiye ku isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo. Mwari ku isi nta mana mufite, ntacyo mwiringiye na busa. Mwari kure yayo, ariko ubu muri Kristo Yesu mwigijwe hafi n'amaraso yamennye kuberamo. Kristo niwe mahoro yacu, abari ababiri yatugize umwe. Atanga umubiri we ngo akureho urwangano, ari rwo rusika rwadutandukanyaga. Yavanyeho amategeko hamwe n'amabwiriza n'imigereka yayo, kugira ngo muri we Umuyahudi n'utari Umuyahudi bomba bagire umuntu umwe mushya. Uko niko yazanye amahoro. Kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba, abo bombi yavunze n'Imana abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwangano rwari hagati yabo. Yaraje atangaza inkuru nziza y'amahoro, ayibwira mwebwe mwari kure y'Imana n'Abayahudi bari bayegereye. Ubu twese niwe utuma twegera Imana Data, tubikesha mwuka umwe. Bityo rero nimukira abanyamahanga n'abimukira, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'intore z'Imana, mukaba muri inzu yayo. Mwubatswe nk'amabuye ku rufatiro rugizwe n'intumwa za Kristo n'abahanuzi, Kristo Yesu akababera ibuye nsanganya rukuta. Muri we ibuye ryose rifungana n'irindi, inzu ikajya ejuru ikaba ingoro yeguriwe Nyagasani. Bityo muri we namwe mwubakwa hamwe kugira ngo mube inzu Imana ituramo ku buryo bwa Mwuka. Abanyefezi umutwe wa gatatu. Nicyo gituma jyewe Pawulo ndi imbohe mporwa Kristo Yesu kubera mwebwe abatari Abayahudi. Mwaba mwarumvise umurimo Imana yanshinze kubakorera ibitewe n'ubuntu bwayo. Yampishuriye ibanga ryayo irimenyesha neza. Namaze kubyandika mu magambo make, muyasomye mubasha kuyumvira ukuntu nasobanukiwe iryo banga rya Kristo. Ni ibanga ritigeze rimenyeshwa abantu ba kera, ariko ubu Imana yarishuriye intore zayo z'intumwa n'abahanuzi ikoresheje mwuka wayo. Iryo banga ni uko kubera ubutumwa bwiza, abanyamahanga kimwe n'Abisiraheli bafite uruhare ku munani w'Imana, bakaba ingingo z'umubiri umwe kandi bakanasangira ibyo yasezeranye muri Kristo Yesu. Kubera ubuntu yangiriye n'impano yangabiye, nashinzwe umurimo wo kwamamaza ubwo butumwa mbikesha ububasha bwayo butwarira muri jye. Jyewe urutwa n'uworoheje cyane mu ntore z'Imana yangiriye ubwo buntu bwo gutangariza abatari Abayahudi iyo nkuru nziza yerekeye ubukungu buboneka muri Kristo burenze ubwenge bw'umuntu, no gusobanurira abantu bose uko umugambi w'Imana ugomba gusohozwa. Uwo mugambi ni ibanga Imana umuremyi wa byose yazigamye uhereye kera kose, kugira ngo ubu imenyeshe ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu mu ijuru ubwenge bwayo bw'ingeri nyinshi ikoresheje umuryango wayo. Nuko Imana yabikoze ikurikije umugambi wayo uhoraho yateganyirije muri Kristo Yesu Umwami wacu. Ni nawe uduhesha uburenganzira bwo kwegera Imana ntacyo twishisha bitewe n'icyizere tumufitiye. Nicyo gituma mbasaba kudacogozwa n'amakuba ndimo kubera mwe, kuko ari yabazanira inyungu. Niyo mpamvu mfukamira Imana Data uw'imiryango yose yo mu ijuru no ku isi ishingiyeho. Ndayisaba ngo ikurikije ubwinshi bw'umutungo w'ikuzo ryayo ibahe ububasha mukomezwe umutima mubikesha mwuka wayo, kugira ngo Kristo ature muri buri muntu bitewe n'uko amwizera. Ndasaba kandi ngo mushorere imizi mu rukundo rwe murwubakeho, maze hamwe n'izindi ntore z'Imana zose muhabwe ububasha bwo gusobanukirwa ubugari n'umurambararo by'urukundo rwa Kristo ndetse n'ubujyakuzimu n'ubuhagarike bwarwo. Nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kure ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira byose ibigirishije ububasha bwayo bukorera muri twe, nihabwe ikuzo mu muryango wayo no muri Kristo Yesu iteka ryose, uko ibihe bihaye ibindi. Amina. Abanyefezi, umutwe wa kane. Noneho jyewe imbohe ihorwa nyagasani, ndabinginga mujye mugenza uko bikwiye, mukurikije iby'Imana yabahamagariye. Mwicishe bugufi rwose, mwiyoroshye kandi mwihangane, mugire n'urukundo rubatera kwihanganirana. Muharanire kugumana ubumwe butangwa na Mwuka w'Imana, amahoro aba ariyo mugozi ubafatanya. Umubiri wa Kristo ni umwe, Mwuka nawe ni umwe, nk'uko icyo mwiringira ari kimwe, ari nacyo Imana yabahamagariye. Nyagasani ni umwe, ukuri twemera ni kumwe, kubatiza nako ni kumwe, kandi Imana ni imwe, ariyo mubyeyi wa bose, igenga bose, igakoresha bose kandi ikaba muri bose. Buri muntu muri twe yagabiwe Imana imukwiye bikurikije ubuntu Kristo agira. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
igihe yazamukaga akajya hejuru, yajyanyeyo imfungwa ho iminyago, maze habana impano.
Ariko iryo jambo yazamukaga rivuga iki? Si ukuvuga se ko yabanje kumanuka akagera ikuzimu? Uwamanutse ni nawe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo yuzure ibyaremwe byose. Nuko habamwe kuba intumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe abatangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Abigenza atyo kugira ngo intore z'Imana zitegurirwe gukora umurimo wayo, maze zubake umubiri wa Kristo. Bityo igihe nikigera, twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera Umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose twunze ubumwe na Kristo, ari we mutwe w'umubiri. Umutwe ni we ugenga ingingo z'umubiri zose, ugatuma zihurizwa hamwe, zigahuza imikorere, zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga. Bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka. Byose biterwa n'urukundo. Ibi ni byo mvuga kandi nemeza mbikomora kuri Nyagasani. Nimureke kugenza nk'abatazi Imana, bakurikiza ibitekerezo byabo bitagira umumaro, kandi n'ubwenge bwabo bwararindagiye. Baciye ukubiri n'ubugingo buva ku Mana kubera ubujiji bwabo n'imitima inangiye. Bataye isoni, biroha mu bwomanzi, bigeze aho birundurira mu kwiyandarika ku buryo bwose kuzanwa no kurarikira. Naho mwebwe, uku siko mwamenyeshejwe Kristo. Ni iby'ukuri ibyo mwarabyumvise mwigishwa uko ateye, bikurikije ukuri kubonerwa muri Yesu. Noneho nimwiyambure kamere yanyu ya kera yagengaga imigenzereze mwari mufite, kuko iyo kamere igenda ibonona kubera ibyifuzo byayo bishukana. Ahubwo muhindurwe bashya mu bugingo no mu bitekerezo, mwambare kamere nshya, mumere nk'uko Imana ishaka. Iyo kamere irangwa n'ubutungane n'ubuziranenge bikomoka ku kuri. Nicyo gituma mugomba kwiyambura n'ibinyoma, umuntu wese ajye abwiza mugenzi we ukuri, kuko twese turi ingingo z'umubiri umwe. Kandi nimurakara ntibikabatere gukora icyaha, ndetse izuba ntirikarenge mukirakaye, ntimugahe Satani urwaho. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo yihatire gukora ibyiza akoresheje amaboko ye, kugira ngo abone icyo afashishuje akennye. Ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryakuba ku bugingo bw'abandi nk'uko babikeneye, kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Ntimugashavuze Mwuka Muziranenge Imana yabahaye ikimenyetso kibaranga kugeza ku munsi wo gucungurwa. Mwamaganire kure icyitwa ukwishaririza, uburakari n'umujinya, intonganya no gusebanya, kimwe n'ubugome bw'uburyo bwose. Ahubwo mugirirane impuhwe n'ineza, mubabarirane nk'uko namwe Imana yabababariye muri Kristo. Abanyefezi umutwe wa gatanu. Kuko muri abana b'Imana ikunda cyane, mujye mukurikiza icyitegererezo cyayo, mujye mugenza nk'uko Kristo yadukunze, akitanga ngo atubere ituro n'igitambo bifite impumuro nziza ishimisha Imana. Muri intore z'Imana, bityo rero ubusambanyi no kwiyandarika kose cyangwa irari ry'ibintu ntibikigere bivugwa muri mwe. Ntimukavuga amagambo ateye isoni cyangwa amateshwa cyangwa amahomvu, ahubwo mujye muvuga ibishimisha Imana. Mumenye ibi: umusambanyi wese n'ukora ibiteye isoni n'umunyamururumba nicyo kimwe no gusenga ibigirwamana, abo bose nta munani bazagira mu bwami bwa Kristo n'ubw'Imana. Ntihakagire umuntu ubashukisha amagambo y'imburamumaro, kuko ibimeze bityo ari byo bituma Imana irakarira abatayumvira. Nuko rero muramenye, ntimugafatanye nabo. Kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Erega umucyo niyo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro bikorerwa mu mwijima, ahubwo mujye mubishyira ahagaragara. Erega ibyo bakora rwihishwa no kubivuga biteye isoni. Nyamara ibintu byose iyo bishyizwe ahagaragara biboneka neza uko biteye, kuko umucyo utuma byose biboneka. Nicyo gituma bivugwa ngo:
wowe usinziriye, kanguka, uzuke uve mu bapfuye, maze Kristo akumurikire.
Muzirikane rero imigenzereze yanyu, mutagenza nk'injiji, ahubwo mugenze nk'abanyabwenge, mukoresha neza igihe mufite, kuko iyi minsi ari mibi. Noneho rero ntimukaba abapfu, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Ntimugasinde inzoga, kuko zitera kwiyandarika, ahubwo mwuzuye mwuka w'Imana. Mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri mwuka, muririmbire Nyagasani kandi mumucurangire mubikuye ku mutima. Igihe cyose mujye mushimira Imana Data ibintu byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mujye mwubahana mubitewe no gutinya Kristo. Bagore, mwubaha abagabo mwashakanye nk'uko mwubaha Nyagasani. Umugabo niwe mutwe akagenga umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe akagenga umubiri we ari wo muryango abereye Umukiza. Nuko rero abagore bagomba kubaha abagabo bashakanye ku buryo bwose nk'uko umuryango wa Kristo umwubaha. Bagabo, mukunda abagore mwashakanye nk'uko Kristo yakunze umuryango we akawupfira. Kwari ukugira ngo awiyegurire, aweze, awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Uwo muryango ari wo mugeni we, awishyingira ufite ikuzo, nta kizinga, nta munkanyari cyangwa ikindi cyose gisa gityo, ahubwo uboneye udafite inenge. Uko niko abagabo bagomba gukunda abagore bashakanye nk'uko bakunda imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunze. Nta muntu wanga umubiri we bibaho, ahubwo arawugaburira akawukundwa akaza nk'uko Kristo agirira umuryango we, kandi nitwe ngingo z'uwo mubiri we. Ibyanditswe biravuga ngo:
nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe.
Iryo ni ibanga rikomeye, ariko jye ndemeza ko rireba Kristo n'umuryango we. Icyakora namwe rirabareba. Umugabo wese muri mwe akunda umugore we nk'uko yikunda, kandi n'umugore nawe yubahe umugabo we. Abanyefezi umutwe wa gatandatu. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu, kuko ari byo bikwiriye abanyagasani.
Ujye wubaha so na nyoko.
Niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano.
Bityo uzagubwa neza kandi urame ku isi.
Namwe babyeyi, ntimukarakaze abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubamenyereza kandi mubagezaho inyigisho za Nyagasani. Mwebwe nkorera gahato, mujye mwumvira abashobuja bo ku isi mubikuye ku mutima nk'abakorera Kristo, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ntimugakorere ijisho nk'abashaka gushimisha abantu, ahubwo mukore uko Imana ishaka mubikuye ku mutima nk'abagaragu ba Kristo. imirimo y'agahato mukoreshwa mu ikorana umutima ukunze nk'abakorera nyagasani atari nk'abakorera abantu. Muzirikane ko icyiza cyose umuntu akora, yaba inkorera gahato cyangwa uyigenga, azagihemberwa na nyagasani. Namwe bakoresha, mugirire mutyo abo mukoresha, mureke kubashyiraho iterabwoba. Muzirikane ko ari mwe, ari n'abo mukoresha, mufite shobuja umwuba mu ijuru ufata abantu bose kimwe. Ahasigaye, mushake amaboko kuri nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi, ni ibihangange bitegeka isi y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe. Nuko rero nimuhagarare ikigabo mukenyeye ukuri, mwambaye n'ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza ari ryo butungane. Naho mu birenge mube mwambaye inkweto ari zo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Muhore mwitwaje ingabo ari yo kwizera Kristo, ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi. Mwambare ingofero ya gisirikare ariko gakiza, kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka ariyo jambo ry'Imana. Byose mubikore musenga ku buryo bwose mwinginga Imana. Ibihe byose muyambaze muvugishwa na Mwuka. Mugumye kuba maso, mushishikarire gusabira intore z'Imana zose. Nanjye mujye munsabira kugira ngo uko mbumbuye umunwa, Imana impa amagambo akwiriye ngo menyeshe abantu ibanga ry'ubutumwa bwiza nta mususu. No kuri iyi ngoyi ubwo butumwa nibwo mpagarariye. Munsabire kugira ngo mbuvuge nshizamanga uko bikwiye. Tikiko, umuvandimwe nkunda n'umugaragu w'indahemuka wa Nyagasani, azabagezaho amakuru yanjye yose ngo mumenye ibyo nkora. Nayo mpamvu mboherereje kugira ngo mumenye uko tumerewe kandi abakomeze. Amahoro n'urukundo hamwe n'ukwizera bikomoka ku Mana Data no kuri Nyagasani Yesu Kristo bibe ku bavandimwe bose. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kugirira ubuntu abantu bose bamukunda urukundo rudatezuka.